This is an MUT Radio podcast.
We are joined by the finalist of Miss and Miss Unkababa 2024. Bazo basho kuthi namagama abo bangobani. They are so beautiful, ladies and gentlemen. Bazo be besjoyina njengamanje. Asiqale nganangu Siso Mncane. Uba igama lakho?
My name is Anited Kamono. I am 7 years old. I am Miss Mkababa and Mr. Mkababa, finalist. Thank you.
Yeah, my name. Ukhuluma isiNgisi umntwana. Not too close, isiNgisi umntana. Asize ngapha, sawubona?
Njani?
Siyaphila kunjani?
Ngiyaphila.
Gama lakho ubani?
Gama lami nguSemisibongwa Anani, ngina 11 years old, ngifunda grade 6 eDuduzane Primary School. Uthisha wami uMihlomo, ngihlala eNtuzuma F kwaMancinze.
Oh my God. Oh my God. Manje ke ngifuna ukwazi ke about uhambo lweni luka Mr. and uMiss Mgababa ukuthi analiqale. Siqale ngawe anointed. Uthema uqala ukumodela, uqale kanjani?
I put God in mind first before I walk in stage.
Oh yeah. Oh yeah, who like motivated you to get into the modeling industry?
Yes.
Who motivated you? Your mom? Your friends?
God.
God. Anointed. She is anointed. Wena uqale kanjani ukumodel?
Mina ngangithanda vele ukumodela ngisayingane unalokho.
Yeah.
Ngisengikhula ngabona umakhelwane ingane yasekhaya yayimodela.
Yeah.
So ngayicela ukuthi icela nayo ingifundisa ngoba ngiyakuthanda ukumodela.
Yeah, wasungena kanjalo.
Yaqala ngifundisa, ngiyahamba ngayo supporter wama pageants. Mama sengathutha ngazala kwamancinza ngoba sasikude hlehlelene naye.
Yeah.
Mina ngavele ngayifundisa manje, ngingakho sengilapha.
Manake ke anointed mawungena stage nje yini yiphi into ebooster iconfidence yakho? What boosts your confidence?
Is it boosts my confidence is about on stage.
Yeah.
I always don't get shy. Sometimes I get shy.
Sometimes you get shy. But how do you control that? Ukuthena ingabi ingakuphazamisa ngimodeleni kwakho?
Oh, I just pray to God and then he answers me and when I walk on stage, it gets better.
No, allow me not to go. I need to bring my parents on a masengqedile ngabantwana. Because lo mntwana mfethu into engiyibonayo not to go locate na God. God. Yeah. I'm so blown away, ladies and gentlemen. So when, what gets you into the mood? Maungena a studio, a stage, you need to boost your confidence. Yeah.
Mina mangifika mvele ngiqale ngithule kube ngathi ngiyagula.
Yeah.
Kanti so ngiphuthi energy ngaphakathi.
Yeah.
Kodwa mase ngifika stage ayi ngiyanqashela.
Uyanqasha.
Yeah.
Uyanqasha. But yini mhlawumbe oqala ukuyenza uqala uthandaze oqale ubiza umama uthi hi mama mase kuyaboost confidence.
Mina vele ngidlalelele khoneni vele ngikhuluma noNkulunkulu.
Yeah.
Engiphendule nami ngimbuze.
Yeah.
Lokho engiphendulile. Mase yangitshela ukuthi ube neconfidence stage ungabishayi. Noma ngangabe bethini ngawe kodwa ungabishayi.
Yeah. Manake anointed. Umanje ubanike manje okulokhuzana oyirole model yakho la emodeleni umuntu that you look up to.
The person I look up to is my myself.
Yourself. The confidence, don't you too? Confidence.
The level of confidence beats me. Honey, if there was a way to just exchange or just charge some confidence in me, God.
Lalela, so you look up to yourself. Nobody else.
Yes.
All right. Who do you look up to?
I look up to mom because umana uyena owangenza ukuthi ngibe khona la.
Yeah.
Kuba akekho ngaba ngikho la mina.
Yeah. Yeah. Anointed, you are a finalist. How does it feel?
It feels good. Sometimes it doesn't feel good.
Yeah. Why it doesn't feel good sometimes?
Because I get a little nervous and I don't want to go on stage. I just want to go back home and sit home. But sometimes, and then I force myself and pray to God.
Now you are a finalist. Now, what is the way forward? Like, what is your wish, your biggest wish now?
My biggest wish is I want to be a role model.
Yeah.
And I want everyone to see me on the TV.
Oh, Sammy, tell me, man, like, you are a finalist now. How does it feel? And what is the goal? Like, ipupho nalo njengamanje moving forward.
Yabona. Yazi ngibuye ngitshele sometimes ukuthi wawina noma wangawina kodwa usayistar.
Yeah.
And if ngitshele ukuthi njalo ngathandaza uNkulunkulu ngicela ngithi uNkulunkulu uzube nami ngoba le pageant inkulu kakhulu uMiss Mgababa angaze ngungenele.
Yeah.
And if umfuna mina ngifisa ukuthi uNkulunkulu abe nami stage mengiqala ukumodela ngoba ngiyathanda kakhulu ukuthi ngiwine noma ngabe yini noma ngabe queen kodwa yeah. Mangiphumile ku chapter 3.
Lalela ke Semi. Lalela, you are dark in complexion, you understand? Mm-hmm. And there is a lot of misconception abantu batena, if you are dark you are not beautiful. Mm-hmm. What is it that you want to say to those people?
Mina ngifisa ukuthi omumnyama noma ngabe unjani kodwa usamuntu abanye ba abevele bethi wazi wamnyama bo kanti usuyinununu.
Yeah.
Sonke siyafana sibabantu, wena mungayijoja lana sophuma igazi kuyafana.
Yeah.
Into engifuna ukuyisho mina ukuthi dark is beautiful.
Dark is beautiful. Yeah. Dark is beautiful. Anointed. Dark is beautiful. Yes. What do you have to say?
I just, when I wake up in the morning, I just look in the mirror and say, dark is beautiful.
Yeah.
Completion, queen, dark.
Now, your favorite song, Bazaling, Bacelilu, which is depending on Mabafununga and Ayokala, Msagazin, before this interview, they say to see you unstoppable. So, ikhaza ukuthini lengoma ethi unstoppable kwen kasi?
Mina ikhaza ukuthi I'm brave.
Yeah.
I'm confident. Ayikho into ezongimisa ngimodeleni.
Oh my god. Cishe ngisho the D word. Dang. Anointed. The song by Usia Unstoppable. What does it mean to you?
It means to me I'm unstoppable. Nobody stop me in my way.
Nobody will stop you in a way, ladies and gentlemen. Sikhuluma no Mr. and no Miss Mgababa finally. Sikama lakhe anointed and also Usemi on the side. Now, ladies and gentlemen, tell us more about Miss Mgababa. Do you see a vote?
Ngiyacela bandla ningisupporte, ngiyavota ama-page and votes ku-Facebook. Usesho ukuthi Mr. and Miss Mgababa uzobona we kameliti semi anan finalist.
Yeah.
Elan is vote, elan is support, and governor such support.
Anointed?
Oh, I like to say, can you please support me?
Yeah.
And Miss Mgababa and Mr. Mgababa finalist.
Yeah.
You see, I'm anointed kimono. Yeah. You press it and vote.
Oh god. Before we wrap up the interview, there is something that I wanna ask to abazali. We can't let them go, Nontuthuko. Sevela, we can't let them go, man. Like before isho iqale sibonile confidence yabatwana bezongena mfethu. Ngicela ubathathe video Nontuthuko. If you can just take a video yabazali. Ngiyacabanga bazofuna. Cause this is beautiful, ladies and gentlemen. So, bazoyithula abazali ukuthi nabangobani. Uzosho ukuthi na umzali umakabani, nobunye uzosho ukuthi umakabani. Asiqale nga, sawubona.
Yabunjani?
Siyaphila kunjani?
Ngiyaphila.
Tell us ukuthi ubani ingane yakho la.
Mina uNotobe wasithola uMakasemi Anani.
UMakasemi Anani. Asiye ngapha futhi.
Sanibonani. Mina ngumaka anointed ngulondiwe Khamono, maka anointed Khamono.
Londiwe, u anointed located na God. God, how important is God empilweni yakhe?
into engayisho nje uNkulunkulu ubaluleke kakhulu empilweni yakhe ngoba yonke into ayenzayo uqala akubiza uNkulunkulu ngisho noma ezongena e-stage uthi yena i-steps yakhe is been on it's guided by uNkulunkulu so ayikho into ezoyenzeka noma kuthiwa kwenzakalani but uNkulunkulu osuke eplane yonke into
uba nomfundisayo yonke lento like who instill yonke lento kuyena
okay uhamba e-platform ministries esembilo so othisha bayo Sunday school ibona abahlezi begcizelela ngalendi noma kuthiwa ngisho uma mfundisi uApostle Vivian Bassem uyena njalo hlezi efundisa izingane ukuthi whatever you do empilweni yakho put God first and you'll never fail.
Asize ngapha kuSemi. Semi uSemi is very outspoken if I may say. Very outspoken and ukhuluma kahle and well spoken and all that. Tell us ukuthi na uSemi ukhuliswa kanjani? Like what is your secret to parenting?
Oh.
Yeah.
Ngisho nje ngithi na uSemi ufundiswe ngaphansi kwenkolo.
Yeah, yeah.
So ukulevele ena ekhuliswa abazali uyabo.
Yeah.
Kuba khona lezo inkinga ekhona kodwa yena uyakwazi ukuthi encourage sometimes uthi.
Yeah.
Singaxabani ngabe injani njani empilweni. Andike creative too much.
Yeah.
Njengokumodela nje umodela uyifundisa yena nje.
Angeke ngindedele engakanibuzi ukuthi na were you a model?
No. I wasn't. I never been on stage.
Then iqalaphi lento lena like ukumkhuthaza ke nawe nje usubona ukuthi umntwana ufuna ukwenza into engazangise ngiyenze like how was i journey to all of that?
Uthandile lento lelo kayibuka komakhelwane ngisho momnika ngene ku TikTok ejacking danger. Wagcina se yabo umuntu mayithanda into ufanele umsupport ezimzali.
Yeah.
Ase nginike support leyo ke.
Londiwe, how do you instill the confidence ku anointed?
Uyayifundisa yena oyilokhozayo.
Yeah.
Uyena ozenzayo i confidence yakhe and mina basically ngisakhula ngaye ngaqala indaba ku model kwasho ukuthi ke phela back then izinto ku model ayengana kakhulu.
Yeah.
So kwa ngashiya kanjalo whereby when I met isonto lengilisonto kulona.
Yes, yes.
And then they gave a direction what God has spoken a word upon anointed.
Yeah.
Ukuthi she's got a calling ukuthi uzohamba ku industry yoku model.
Yeah.
So I took it like but ngiyabona ukuthi kwakhula uyena oyikhulisa yena ngokuyifundisa ngokulokhoza and assistwe uNonhle Dlamini.
Yeah.
Yes, uMadlamini.
Right. Manje ke ngicela siphinde futhi ama details ngiyazi ukuthi mhlawumbe abantwana kukhona bakushile how do we vote where do we go asiqale ngawe maka anointed
uya epageini la ku Mr and Miss Umgababa izoba ngomhla ka 23 ngo Saturday competition sicela nize nizo support abantwana nizo support i event kuvotwa ku vote i page and vote ku Facebook kunama EFTs ayenziwayo.
Yes.
Yeah.
Yeah. Semi, Magasemi. vota njani kumntwana?
Kunama likes ku Facebook njengamanje. Uzoya e-page la ka Mr. and Mrs. Mthababa.
Yeah.
Then ubuso uya egameni like anointed come on no Semi Anand then ubuso click o like.
Semi ningabangani. Bazali bangabanga
kind of like sisters.
Thank you so much anointed, thank you so much Semi, thank you so much to abazali benu, ladies and gentlemen, not ladies and gentlemen, ladies.
Ukhamba
phu gentlemen.
This is an MUT Radio podcast.